nom de Sizé Yesu Tumuwe Echitibo Yatuo Bulamu Tumutie Tumusute Togere Kubulunjibwe Esi Yonna Emute Musize byogerenga kubulunjibwe amawaga musize gatulenga kulinyane emulali musize nesi tumusize emitabi musize Byogerenga kubulunjibwe Amawaga musize Gatulenga kulinyane Emulali musize Nesi tumusize
Afugenga Oburamu wafe